teacher,
seven star.
Joey Landa, the teacher,
NLP,
TNS.
Kuvugira mapesa mbidongo, waliwo bali abatugudaka lambo. Ebikora webiba bya biwo myaka tunda, kakamulira kwaba bafuna mwakatengo. Nga bwomanyiti n'olulumu tukalubamu, bana balabe waffe nawe tubamenyamu. Aha, n'amazina tubazinyagamu, tafisa waka mukirasi batukopamu. Twabamalayo, abatumalayo, kora batunyaga twabamalayo. Bachi abako, abatulagamu, nafa batunyaga twabamalamu. Pababa. Bazikubye tuzikubye bazikubye enyumba z'omukwano na kavimbo bazikubye tubikoze batulabye tubikoze kati tutanise kusanyusa balabe batuzinya tubazinya batuzinya mu nyumba z'omukwano tubazinisa amazina tubikoze batulabye tubikoze kati tutanise kusanyusa balabe kati tukole chi baby tukole chi baleke basigale kubibaddewo tulage chi ekipya tulage chi kale tugende tweyagalire mu butiko tukole chi baby tukole chi baleke basigale kubibaddewo tulage chi ekipya tulage chi kale tugende tweyagalire mu butiko kaliso liso mama wasombera abadui obulidde wa kazeyi kazeyi ojimplage kitufu nge waliwo bano be banengeza bebamu abalaba banengeza ne mu bukunya batulingiza okutupima buto mbweno mbakulengeza bazikubye tuzikubye bazikubye enyumba z'omukwano na kavimbo bazikubye tubikoze batulabye tubikoze kati tutanise kusanyusa balabe batuzinya tubazinya batuzinya mu nyumba z'omukwano tubazinisa amazina tubikoze batulabye tubikoze kati tutanise kusanyusa balabe nga bwomanyiti n'olulumu tukalubamu bana balabe waffe nawe tubamenyamu n'amazina tubazinyagamu twafisa waka mu kirasi batukopamu wano tulina enkola bwekola tutambuze engato n'engoye entebe bali kubala batwekanya mirror ziba kuffe kikye twakola ekkubo tulobya abajuli tubakubya revanse babe bazeyi tubazinya budansi onzisa romansi nkutumira bikisi kuwubya bugalawo gattako ne hansi bazikubye tuzikubye bazikubye enyumba z'omukwano na kavimbo bazikubye tubikoze batulabye tubikoze kati tutanise kusanyusa balabe batuzinya tubazinya batuzinya mu nyumba z'omukwano tubazinisa amazina tubikoze batulabye tubikoze kati tutanise kusanyusa balabe
teacher
Saka.
The teacher